Welcome back to Saint. This is not a question. It's like how we are behind. What are you seeing in Bostonia now? So I'm out of the Boston capital. And waxaan ka qayb galay dot form yani qof noo yimaada oo laga hadla and which is waxa weeyaan and raising up and aqoonta and community ahaan as a Somali ahaan aanu magaalada u joogno and each time oo qof noo yimaado yani inta aanu qofkii we challenge the person view VC your knowledge VC your vision VC so how are you? And at the same time, waxaan ugu nimaadnaa qofkii noo yimaada always qabiil ahaan baan ugu nimaadnaa. This second form, yani basic oo naga hadlaysan yahay. Aniga I'm neutral in town, every form I can take. Like each time on form, I mean, last time I know you meet, nin ka socda Puntland. Yani the whole majority was a Puntland group. And marka qabiil walba waa taagi yoon. On a different question. But as a Boston Somali, in time Anaga Bulhan, he challenged us yani, mentally and intellectually. But Kuhan Dihilaha, as Boston Somali, Ahan community, Ahan, Amaana Nokonda Somaliland, Amaana Nokonda Bujland, Amaana Nokonda Queen Nira Hamakaha, yani, Anaga Alinkarna Umalaynaya, intellectually, Wahakas Oda. Somalia. Lakini anagu anu iska bilowno as a Boston naming anu anu an kala qaybsaneen yani qof walba qabiilkiisa iska haysta doora baad wax taraya qabiil. Lakin can we unite on a name of Somalia ama anu issue Somalia an halino issue Puntland an halino issue an halino and other group anywhere it is. Like, can we raise the bar as a Somali community in Boston to share that idea? And we with you, basically, can we raise up as a Somali hand in Boston? Then we can challenge, and then we can challenge him as a challenge him as a vision his immeasurable. Can we start that dialogue in Boston? I'm not aware of the few in Banu Nahai. I'm not aware of the few in Banu Nahai. I'm not aware of the few in Banu Nahai. So that is my point.
Thank you for the comment. We were 6 o'clock. Program was here now. Lakin waxa conclusion guwaago ayu xusnaysiin doonaa hadii ay dhahdo before I do that let me once again aan u mahadnaqo Hussein Habli su'aal yar noo la shaqay siraad iyo hodan oo isku alaabkan iyo gaarsiinta maragtay madashan iyo warkan meesha ka dhacay wiilkay gabadha xagga dambe fadhiyay si fiican u shaqeynayay buugta gadayay young kids oo adiga let's give them a round of applause iyo qof kasta oo la kaalmeeyay ka soo qabtiina حسنا نصو قبل كبير أن وقت جاي نمارك.